ZWAP.com.
Chamo Entertainment. Singi neni na fresh. Yivin tu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga. Singi neni na fresh. Yivin tu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga. Vama ivanga pachete kera inge. Batate vege vanatika na ise. Musani onele molo kuni jajinga. Singi neni na fresh. Living to veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga. Mama ivanga pachete kera inye. Batake ve vanatika na inse. Soni kusita vili mbose kuti wasalire. Mafaka pona pressure. Kaili pa social media. Aliose achitika. Na iwe wangena mupia pressure. Wayambo pisha life iwe ya leja. Na iwe wangena mupia pressure. Wayambo chita vintu aparesa. Sometimes bad decision is for a good reason. Oh, sapi oneramo. Viva mbiri wa majamo. Singine nina pressure. Nivintu veni pita movini pesha. Musani onele molo kuni jajinga. Singi neni na fresh. Living to veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga. Mama ivanga pachete kera inye. Batake ve vanatika na ise. Soni kusita vili mbose kuti wasalire.
ZWAP.com.